It's Alphatic on the beats.
Change a bit.
Why? Do the little weep, Mudala, but I need was a boy. Come
on, I'm gonna be Zilla Mora, Calaqua, Puma Gunyum Bazazo. I'm gonna be Zilla Mora, Calaqua, Puma Gunyum Bazazo. I'm going to just some
Mora, Calaqua, Puma Gunyum Bazazo.
Chifuka chakutuka tukwa na mama kia ukutinimo Ngati mkaniko chita kwa marumeka esenifanda Osapisa mira mkachasu kwa chifuka chakani Taona kwa wambira kala kwa kutisoli ni mova Kwa duku mwane olo mwina ndiye security mnapanga Lekanu chisiri uona ninyi vimakolo Mova usaka ngode sikuli na wena mza kwa mulitwa
Mbona mizi ya mova kala kwa kumangu nyumba sasa
ZambianTunes.com.